ni kura zenyu Oyo kusini Unipewa Kurangu jama Wezi pewa Wanasia sabure Shajua Nipeni kura zenyu Tumekata Nipeni kura zenyu Tumekata Nipeni kura zenyu Tumekata Wanasia sabure Tumekata Mara ingine ten mekuja kumba kura Nasikia mnakufa njaa mito apatia chakula Mpatia ni kura mito apatia unga IDP msijali nito ajengia nyumba Nito apatia pesa kila kitu pia shamba Barabara mbaya zote jo minta jenga Tafunika shimo lami pia ntaweka Masomo itakuwa bure mtalipa tashilingi Chuo kikuu high school na pia shule ya msingi Mpatia ni kura mito letapa maji Mtakunywa dasani mtoga mfereji jana ya maji Nikuwa uongo ile story ya madawa Lakini hospitali minta letapa madawa Mpatia ni kura sinajua sinta bila moja Izo kura zenyu mina zingoja Nipeni kura zenyu, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Wanasia sabure, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Wanasia sabure Zipatia kura yangu nimekata Uliba mafta gari, uliba ngata Weni mizi stogo pa kusema udari Pesa ya shule maindi na pia kaburi Nikuwa na biashara mkabomu wa kibanda Kazi kwa vijana mshara mnapenda Tumechoka na viongozi kila siku masaga Kurangu afadhali mpebo ya naswaga Unapenda ukabila uleta vita Kenya Wengu alumia wengine alisha genya Gazeti ya jana pia nilikucheki ulikuwa hapo Nasikio na kesi Kenya ingine na ukampo Najua mtoto wako sikuzi ya nasoma gaulaya Uliba school fees kwani nani woni haya Wanasia sabure say tushajua Tumechanuka roundia tutachagua Nipeni kura zenyu, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Wanasia sabure, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Wanasia sabure Naitua pewa Kenya vastri ni barua Mankia vitu kadhamu na fapia kujua Mankia wawesho tina pia wambua Kina Arab Mohamed na pia wafula Keni moja nasema tuache ukabila Nite brother takasfa na nagi na wewe We ni brother Mr. Flinga na mawe Usimpatie kure yako juu ati mini mgenge Mpatie kure yako ndio hii Kenya mini jenge Vijana roundita bidi tumekuwa janja Tusikubali kutumika na ana siasa Najua labdo likosea jirani yako kitambo Mwambie pole mwambia sawile mambo Na kura yako sipatie mwana siasa bure Ula kujagi mashinani ule ulala bunge Akipomba kura mwambie tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Wana siasa bure, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Wana siasa bure, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Nipeni kura zenyu, tumekata Wana siasa bure, tumekata Yeah, flashback jama, mambo likuwa mbaya Wa Kenya roundita bidi tumejanja ruka Wana siasa bure, tumekata Audio Kusini